Here's another one.
Shout out.
Yes, nyasubira nyumbani.
Afili michezo yapata potea. Naona mnazaliwa Mwanza tunapenda umbea. Mfungo mbe kwa sasa niko huru. Warete tu afira shaka ni wadhuru. Watoto nyinyi na mikwa tesa sinabudi. Wakiume tu kwa nje na pondani shashifudi.
Wambia muziki unabapeni. Bukoba senene gondoka Mwanza mwemamba nmeludi bonge muneni.
Bite seni juo mambie zinduka shosti. Mwanza na wapakua watoto sangala rosti. Mindo hosti wanabaki parathite show. Niki hosti fake driver na gawa side. Ademu alonika time mana squeezy wanataka. Shakula msoto mkala sembe pia donut anash. Jile na nyota ustar na mona BB BBC then na kwa Tupaki na mdoza Big E Big G. Maneno nimekua kiziwi simnona sijisiki. Acha walete ukanda mintaleto flash na OCD. Unesema siri mnofu nitambulia mifupa. Wene nuafu na jenga safina na jike shupa.
Wale wale kule waje waje tule.
Yes,
wale
nyasubi na nambanyo.
Waje waje tule. Walete wale wale kule. Walete wambie waje tule. Walete walete.
Yes,
wale.
Zimadundo, nivoneshe na vote mabas. Cool kid, cool soul, misi nago drums. Afno kame rap, paparazzi nkiwa zangu. Geto niko mimi na mimi mas. Tungi sizi wezi uneza kodja nipa cash. Chajabu kila napokunywa narudisha change. Bila ndumba, fundi majumba. Lipanda ngazi homu ikatoa matuna. Wanangu vipi, kisiki. Kisi choridhiki akiriki. Dali ntiti, nje ntiti. Ushona wapi mbuzi ya kamtunia fisi. Menu juu iliko toka, usiju karopoka. Nyasubi wananita na chabosi ya mboka. Vile nishi ni Tereze. Leo naweka mizigo adi kwenye buti la jeje. Na ili go mani hit, staki ubish. Rime mkombaini na chama nengo na titi. Shout out kwa stick, upendo na bariki. Nimemaliza sasa na wacha kijiti.
Wale, wale kule. Waje, waje kule. Wale, wale kule. Waje, waje kule. Walete, wale, wale kule. Walete, wambie waje kule. Walete, walete.
Take five now.
Shut up.